As I told you, Shaitan boy. Non-stop, strong enough to beat unbeatable beast.
Kind of punk on the track.
City boy, missy boy, city boy, rapture. City boy, missy boy, city boy, chapter. Mystico, missy po, city boy, nacha. Mando simple boy, na wapa, sexy toys, wapa. Bado tupo, tupo, tunacheza na makata. Soundi kama tumevuta dread na marasta. Kati mna tuponda na machupa kwenye cypher. Dimwa kwa na kunju namba saba na madansa. Na chola na unafata. Kalamu yo fundi na fundisha kamsata. Unakata steam, hauna team na unanata. Umejaza gym, kumbe nyama inapakatwa. Na tesa kali mbwata wakubwa na nyanyasa. Bado sio ni mtata. Ujuzi kanda nenga na boy pendere ya kacha. Fundi kawa senga msema juto king master. Kwenye system weni victim cancer.
Miss team ganja, system rappers. Wanakufa kufa kame pala miye bento. Wanakufa kufa kame pala miye minto. Mina nguwa pisi na naipala miye ghetto. Naipala miye deto. Icha boki kali kame pala miye centro. Mafunzo netali kame pala miye depo. Nature ya pencil. Jifunze kwandiki kame na chola vitu special.
Boss kama digala, boss kati gwangala. Anode ya jini na unakufa kama kipala. Eshima kali sala, eshima kadibala. Navyo umiza kicho kani mepoteza miamala. Wazembe uko nyuma na wavuta kama sigala. Washindwa na jua na esabika kama kinala. Lada wambe duwa mungu kwepushie misala. Nezungusha flow bungo kiwalani kimara. Shhh. Speaking of the devil wachovu wakiniona ghetto na zania sina plan. Speaking of the mentor wajuzi washa wajuza majuza wajuzi nani. Na plani siwezekani na uchafu si mwagi ndani. Kaumati sijulikani kobishi misi bishani. Kambuzi na kula jani kambuzi kofia nani. Mufundi fundi kichwani visi fanyi fanyi utani.
Miss team ganja, system rappers. Wanakufa kufa kame pala miye beto. Wanakufa kufa kame pala miye mento. Mina nguwa pisi na naipala miye ghetto. Naipala miye deto. Kichapo kikali kame pala miye centro. Mafunzo netali kame pala miye depo. Natural ya pencil. Jifunze kwandika mina chola vitu special.